sounds profession.
Zam stream music.
Thumbs on the beat.
Call me blue fluties. Fire.
Lely, just easy. Lely, just easy. Mama, see your son now. Send him in the faradio. Mama, see your son now. Send him in the faradio.
Mama muni baba lesi kuni fit samoni mwale kuji kutova na fa ne mwime tenanga nalikuva kutavi wa kisetu mama mubone seni dila nifaretio baba ngatane vali kutia kuna kwa kaya yo sava sisita keba si alame to mafuvelu inge masikita abazibi ya katapelo yeni vanga kuli nikache kuni kone kuno vanga kwa zikache kuna leli itasize kaufela zeni hona ziliche
naleli
leli
itasize naleli leli itasize mama siyo sana seni lila nifaredio mama siyo sana seni lila nifaredio.
Nina phone glela money fani my blessings. Kuli ni kone kufitani anazate. Nemuli kutini mukentiwa. Kache kuseni latiwa. Life ya jijanga mutu waka. Wona kache kuseni vala nizaka. Koni fita seba ampola zaka. Seni liva ilo inge masaka. Kusi manena kokei fito. Kikuline ni yolo vala kwa mavito. Utwa fela kwa teni nekeli vizo. Vita nani mutu ya kofita fela.
Naleli, leli tasize. Naleli, leli tasize.
Mama siyo sana. Seni lila nifaredio. Mama siyo sana. Seni lila nifaredio. Seni lila nifaredio. Mama siyo sana. Seni lila nifaredio.
Utobu zina nkwa lerishe filimba kwa atini nani arenga ina mbogu shana.
Tenge padio Stefan.